Nifundishe amri zako, sema kweli Bwana Mungu. Nionyeshe umairi wako, sema kweli Bwana Mungu. Manake wewe ndiye njia na tena uzima. Manake wewe ndiye njia na tena uzima.
Nitangulie leo Bwana alafu nikufuate. Nitangulie leo Mungu alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate.
Duniani, sema kweli Bwana Mungu. Nahitaji mwongozo wako, niko tu kama kipofu. Bila utangulizi wako, nitakwama sitaweza. Bila utangulizi wako, nitakwama sitaweza.
Nitangulie leo Bwana alafu nikufuate. Nitangulie leo Mungu alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate.
Tangulisha nuru yako, gizani niliko o Bwana. Angaza mwangaza wako, mbele nisongako o Bwana. Ili baraka zako Bwana, zifunguke. Ili baraka zako Bwana, zifunguke.
Nitangulie leo Bwana alafu nikufuate. Nitangulie leo Mungu alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate.
Ili talanta yangu Mungu ifunguke, na jina lako Mungu linuliwe. Kwa mataifa yote Mungu wakujue, kwa kuimba nyimbo zako na kukuabudu.
Nitangulie leo Bwana alafu nikufuate. Nitangulie leo Mungu alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate. Nitangulie leo Bwana alafu nikufuate. Nitangulie leo Mungu alafu nikufuate. Nitangulie leo Jehova alafu nikufuate.